huje bakunze b'ikigano dusangira ijambo aho muri hose kuri mikro hano i Washington ni Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ikibazo cy'umutekano ni ingingo itavugwaho ku buryo bwatuye mu gihe intangiro zifatika zigaragazwa. Mu biganiro byacu mu mezi n'ibyumweru bishize twagiye tugaruka ku bantu bishwe n'abiyahuye imirambo yabo ikaboneka mu Rwanda. Hari n'inkuru twabagejejeho imiryango itabariza abayo bazimiye, ababuriwe irengero n'abandi bivugwa ko baba barabuze cyangwa barahunze. Kera kabaye hari aho inzego z'umutekano z'u Rwanda zagaragaje ko zataye muri yombi abo bari barazimiye, ariko kenshi kurushaho hari abazimira bakazima. Mu kiganiro cy'uyu munsi turareba ikibazo cy'umutekano mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni ikiganiro cyateguwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ukorera mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Claude Ganza, mikro ni yawe.
Ntabwo tumaze igihe kinini muri uyu murenge, ariko hamaze kuvamo impfu zigera muri esheshatu within 3 weeks, mu byumweru bitatu gusa. Nibaza rero niba ari nk'umudayimoni uba mu bantu bo muri Rubavu. Ibi bintu birababaje cyane. Iyo ubona meya yatanze inshingano ze na twese tugata akazi kacu tukaza hano imbere yanyu, hari ibindi twakabaye dukora bifitiye igihugu akamaro, hari ibindi twakabaye turimo, ariko ubu byahagaritse ubuzima bwanyu. Amaduka yanyu mwayakinze, abajyaga gutora ntimwagiyeyo, abari bagiye gutwara abana babo kwa muganga ntabwo babatwaye, bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke uri mu murenge wa Rubavu. Ibi bintu iyo tubivuga tuba tubabaye.
Uyu mwumva ni Lieutenant Egide Rwabuhungu uyobora ingabo mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Aha hari ku itariki ebyiri z'uku kwezi kwa gatatu mu 2020 mu nama ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'inzego z'umutekano bahuriyemo n'abatuye mu murenge wa Rubavu, umwe mu mirenge 12 igize aka karere uvugwa mu mutekano muke kurusha iyindi. Ni umwe mu mirenge iri ku nkiko z'igihugu, ariko uyu mutekano muke ntuterwa n'abaturuka hanze y'igihugu ngo bagitere, ahubwo uterwa na bamwe mu baturage bajujubye bagenzi babo mu buryo bunyuranye. Iyi nama yahamagajwe nyuma y'imfu zitandukanye z'abaturage bishwe na bagenzi babo mu mezi atatu gusa bagera kuri 7 bakaba bamaze kuhaburira ubuzima. Muri iki kiganiro murahabwa isura y'umutekano mu murenge wa Rubavu, aho kwica cyangwa kwicana bisa nk'ibitagitera ubwoba bamwe mu baturage bimaze kubarenga.
Dufite agahinda kenshi cyane kari ku mutima, gatewe n'impfu zitunguranye, wumva ngo abantu bapfuye ukibaza niba umuntu ari igisimba, ukibaza niba umuntu ari itungo bicira igihe bashakiye, tukabyibazaho bikatuyobera. Niyo mpamvu twaparitse akazi kose n'abana njyewe sinabagaburiye, kubera ko nta mutekano wo kugaburira abana, kandi dufite ikibazo nk'iki cy'impfu zitunguranye. Kwe gutambuka ngo turenge ku kintu cyitwa ubusinzi muri uyu mudugudu wacu wa Buhuru. Abantu bihaye gahunda itagira amasaha, aho umuntu agenda saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, waba umugabo waba umugore. Abo bantu inzego z'umutekano nizitangire zibafata. Abo nibo bari kujya banywa ibiyobyabwenge, ubwonko bwamara kuba butakiri muri rezo neza, uwo bahuye nawe bagakubitira mbere. Kandi kiri bataha bagera mu mago yabo kubera za droge zageze mu rugo, ntabwo baba bakibona ko uri bubakingurire namukingurira akamutanga mbere aramurambika. Aho hantu tuhasuzume neza tuharebe abagore bo muri iki gihe bafite ingorane. Umugabo ntuzi iyo yiriwe, ntuzi gahunda ziwe, aguseseyeho kuri iyo saha uramukinguriye kubera n'imbaraga nkeya zufite, ntuzi icyo ariho, ntuzi umuzimu umukurikiye, aguhembye kukurambika. Nabona rero bidashobotse arashaka bagenzi be bo kumufasha bakumanike hejuru, kubera ko nta buryo bundi bazabaririza amakuru. Bizitwa ngo umugore yari afite agahinda, none umugore yimanitse. Ariho muzasanga bamwe bakoze mu mifuka, kandi nta muntu ujya kwiyahura kirazira ngo akorere umufuka kuko iyi kambi imufasha umu abarwana nayo ari gushaka buryo ki yakwikura kuko umwuka urimo guhera
umunsi ishize twongeye guteranira namwe hano mutuzaniye abacuruzi urumogi n'abarunywa n'abagira ute bivugira uko bigenda kugira ngo tumenye hashyirwa imbaraga mu mwanya mwahoze gutubwira uko bicana hari abicana bazize amakimbirane abicana bazize gusinda hari n'abicana mu buryo butandukanye tutazi ariko bageze aha ngaha buno bakaba arimo ibyo mwasobanuye basobanura ati twabuhishe tumugize iki ngiki twabona urwego dushyiramo iki imbaraga icyo ni cyo cyifuzo murabona
natwe dushinzwe umutekano mu mudugudu wa Buhuru ikibazo cy'ubusinzi kiratuzonze kituzonze mu rugo kuko nta saha z'utubari ziriho tujya kubona muri kabari niho ugiye kumufungisha ngo baduhaye amasaha 2028 izo ni indambara rero zinda kuba hana kenshi nga dushyira umutekano dufite ibikomere bisebe ni byinshi tugana nayo basinzi ikindi cya kane twasabaga kugira ngo umudugudu wa Buhuru cyangwa se akagari ka Byayi kuzuyemo indara ndetse abantu bava za Nyabihu Gororero hose kandi zose baza kwitura aha baba nasaba ubufasha kimwe n'abasirikare ko bafasha abapolisi ko mwabasha kutwegera nk'abaturage ba Buhuru wenda nk'uko mubikora mu yindi mirenge mukatujya na sitasiyo kuko murabona hano hantu harananiranye ku rugomo n'ubwicanyi bwatangiye kugeramo naba nasaba ubufasha icyifuzo cyane ko mwadufasha nkatwe mu mitwe uraha kuko turarebye cyane benshi turabafata bagere mukabagarura bakaza noneho bafite amagare arenze urugero ndetse cyangwa abahungu b'abashumba hano bigeze batwirukaho bashaka kudutema mu mitwe y'abapolisi bacu umwe baragaruka nimo ndababona hano icyo kintu rero niyo dutabaje umuturage tumufashe niba ari abasore nka badari wenda turi babiri umuturage nawe ntabasha gusohoka ko bazi ko ashobora gusohoka akabigiramo ingorane kuko natwe tubigiramo ingorane ikindi cya kabiri nasabaga ko muva hano mutegetsi banyatubari mubahaye isaha ndarengwa kugira ngo ubusinzi tubashe gusohora murakoze
uburaya ubusinzi n'ubujura muri uyu murenge cyane cyane mu kagari ka Byahi mu mudugudu wa Buhuru nabyo bishyirwa mu majwi nk'inkuruzi y'umutekano muke kudahana bafatiwe mu byaha nabyo abaturage babifata nk'ibikomeza gutiza umurindi bibuza abaturage ituze
hari umusirikare waje afite pistoli hano mu mudugudu ndetse hari ngaho bitwara fonsina ituye n'aho ngaho mu mudugudu yari yaraje mu mugabo ariko hari uwo yabeshye noneho nuko yaje gufatiraho umuntu pistoli noneho njyewe ndi kuvuga mvugira hano hagata ikibazo ni cyiza kuvukaho nyuma yenda akagira urasirwaho ngaho ntihazagira umbaza
dufata abajura bahungabanya umutekano twabageza kuri polisi ejo mu gitondo tugakubitanira hehe mu mudugudu kandi bafite ibimenyetso simusiga twerekanye urugero bafashe abanyamutekano barabapima hano muri Buhuru nari iwanjye mu mudugudu wa Rurembo nkora operasiyo yo kubafata ariko icyambabaje namaze kubafata nakoresheje imbaraga zikomeye nk'ababeshye nashyizeho abantu bamanikwa bagendaho ngira ndaho nsiga nshyiraho amafaranga yo kugira ngo babasengerere nzabafatire mu ki aho bari kunywera inzoga ariko bukeye kubera icyari icyambabaje tubona abarunge bagarutse mu mudugudu ibyo rero abo bantu turara ijoro tugakoresha imbaraga umuyobozi urumva niba ufashe abantu bakoze ibya nk'ibyo ejo bakagaruka wowe ntiwagira ubwoba natwe dusigaye dufite ubwoba bamureba ahubwo ugaca hirya
utu tubari tuba turimo indaya n'ibirara ari naho basohoka n'ubundi ugasanga za ndaya ziteje umutekano mukeya na bya birara havutseho na za mpfu tugenda duhana nazo mu kagari kacu ndetse no mu murenge wacu mu by'ukuri umutekano wacu w'umudugudu wa Buhuru afite ibikomere kuri we byamubayeho bitewe n'ubusinzi yagiye gukiza abantu barimo kurwana iki gikomere afite ngira ngo ni kirekire sinzi niba aho bari kitazamuviramo kanseri twatubabaje cyane bitewe n'utubari tudafututse n'ubusinzi budafututse buri aha ngaha muri kano kagari ka Byahi ntavuze byinshi rero mwadufasha mukaza kuva hano tubishyize ku murongo
hano hari umubyeyi uhavuye uvuze ikibazo cy'umwana utiga ugeze ku myaka 15 kandi akenshi ntarare mu rugo kwatarara mu rugo arara he naba yashamuje umuntu amafaranga akajya muri ka kabari kamwemerera ko ashobora gukesha ejo azongera azinduke amubure sindabangamira inyungu z'abacuruzi ariko nanone reka turebe ikiyo ese umugabo wagiye mu kabari agakesha mu gitondo ejo azataha iwe mu rugo hameze umusore wagiye mu kabari agakesha ejo azataha ku babyeyi bimeze n'umukobwa nawe mwongere muhagarukeho muharebe murebe muri izo mpande zombi abo bantu bagenda bakajya mu kabari bagakesha ni inyungu z'umutungo ariko nanone tugaruke ku nyungu z'umuryango murengere inyungu z'umuryango cyane kuko umuryango ari wo wubatse urugo kuko mwarengera inyungu z'ubucuruzi ku giti cye mboneraho mbasobanurira kimwe mu ngorane duhura nazo mushobora kuba mudashobora kumenya turi kujya tujya kugomboza ibintu abagabo bamara kunywa bageza nk'ayo masaha barayiyo murakeye mu gitondo aratashye umugore yagiye gucisha uno muri Kongo nataha asange televiziyo umugabo yayijyanye kubera ko yanywereye imibare myinshi y'amafaranga adafite asange rengiteri yagi mu masaha tanu za nijoro nibatangira kubomborana baduhamagare duti nta kundi twakemura ikibazo tugenda tujye kureba aho bya bikoresho biri mu makabari menshi ibyo bintu turi kugenda tubihakura turi kubaka imiryango cyangwa se turi kuyisenya
ariko se nshuti yamagara amagara ndutira magana amajido yawe amena umutwe iyo twiriranwe ndusha umutego
ingingo yo kugira amasaha ntarengwa yo kuba utubari twafunze mu rwego rwo kwirinda ko hagira abateza umutekano muke ntivugwaho rumwe bamwe mu baturage n'abayobozi ku rwego rw'umudugudu bifuza ko hagenwa isaha ntarengwa ariko ku rundi ruhande abacuruzi nabo bakagaragaza ko byabangamira ubucuruzi bwabo kandi igihugu gisatira kuba abantu bajya bakora amasaha 28 kuri 28
agira ati isaha ya nyuma mu tubari kuko hari utubari twinshi bitanda gasuku bujye bugera saa mbiri bwarangije gufunga
yewe ni perezida w'abacuruzi aha ngaha bacuruza inzoga muri kano kagari ka Rwanda ariko twebwe nk'abacuruzi turahohoterwa uburyo duhohoterwamo ni ubu bukurikira abanyamutekano iyo hari ahantu babonye mu kabari habuze umutekano barampamagara akavuga ati bagenzi bawe baduteje ikibazo twabisinye imbere ya gitifu tumusinyira ko nta munyamutekano uzongera kubura amahoro arara ku ijoro hejuru y'ubucuruzi bwacu turabyemeranya umutekano wacu turawucunga nk'uko bisabwa hashira amezi atatu tukongera tukagirana inama na gitifu atubaza ukuntu umutekano umaze iminsi uhagaze aho biri kugenda bipfa akatubwira ati raporo nabonye nini aha n'aha mukosora ubu kugeza izi saha duhagaze neza kuko twafungaga saa tatu saa yine abakiriya bacu bakirukankira mu mujyi n'ubundi bakagera ahangaha saa munani saa cyenda banasigaye hano hepfo ku gitaro ariko mu buryo bwo kugira natwe twiteze imbere dufashanyije nta kuvuga ngo umwanyuze ahangaha ngo ni ikintu ubusinzi ngo bwabaye abanyamutekano ubwabo badufitemo ikibazo abanyamutekano nta muntu bari bampamagare bari kumbwira ngo ahangaha byabaye ikibazo gutya na gutya abanyamutekano iyo tubatabaje twebwe ubwacu tumaze gufata za mayibobo ntibadutabara ngo baze bazifate nizo bafashe barongera bakazirekura ejo bundi twafashe umuntu wari wambuye umusore w'akajorite telefone n'ibihumbi 20 turayimwaka tujya gukora operasiyo ahantu yari yayigurishije tumaze kuyimwaka atwereka n'abantu bayimuhaye nabo barabafata barabarekura ntabwo bigeze babajyana kandi nyiri telefone ari kurekarama ati kuki ngiye banyambuye ndi kwitahira saa tanu bakarekura abo bantu kandi numvise ngo telefone yanjye barayifite najya no kwibaka bakamanza banyuza hirya no hino ibyo bibazo rero twe tugira ibibazo bya za mayibobo zigenda hirya no hino bikitirirwa twe ducuruza inzoga ariko twashyiramo kuvuga ngo reka tubafashe abo bantu twebwe kugira tugire umutekano ntibadufashe nkatwe
ubu sinzi ukuntu turi buce turacungana n'abo bantu bacuruza inzoga zibikorana izo ni iza mbere ducungane n'abantu bava muri Kongo banyoye ibinini bakabivanga muri za nzoga z'inkorano ikintu cya kabiri umukiriya yakwinjira iwawe ugasanga atameze neza mu mutwe ameze nk'umuntu wanyoye ibindi binyobyabwenge ntumwakire ukamuheza inyuma y'urugi agakomeza ugacunga umutekano ku buryo ubusinzi buragabanuka aho ngaho njyewe ndabibijeje n'ubundi ndabibazwa iyo hari ikintu cyabaye bakambwira bati ibi bintu bimeze gutya umuturage niyo ngira kuza avuga ko abasinzi bamubereye nabi bikoturutseho tuzabihana aha ngaha
Indi mpamvu ituma nkwiyama doru nteranya ni muhira doru ndaza myoboye inyaga zasangira inyanya n'inyoni manyinyawe undekure nawe manyinyawe winjira umusinzi manyinyawe winyita kazizi
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Madame Anonsi Yatatuyisenge avuga ko ibimaze iminsi bibera mu murenge ayobora bigayitse kandi byerekana ko bateshutse ku nshingano nk'abatuye umurenge.
Kabiri mu gitondo ahangaha ku Kinamba twasanze umusore ari mu mugozi amenyekana isa kenda saa mu gitondo, icyumweru kitararangira dusanze umubyeyi hariya baramwishe barazingazinga bashyira mu mufuka bashyira mu cyobo cy'amazi kiri imbere y'inzu. Kwica umuntu ntabwo ari ikintu cyoroheje ku buryo umuntu yapfa akamara amezi hafi arindwi cyangwa arenga nta makuru. Umva rero igihano cyose baduha twacyakira njye namwe, ubwo ntitwarangaye bihagarare. Umurenge wacu wa Rubavu uri kuba igitaramo ku isi yose, ahubwo bihagarare kuko icyo mwashaka mwe muri aha ngaha cyashoboka ntabwo cyashoboka ntabwo cyashoboka niba cyashoboka rero utanga igitekerezo agamije ku mwanzuro abona twafata utuma ibintu bihagarara burundu ibyabaye bikaba amateka kuri twebwe.
Madame Tuyisenge asobanura ko hari ingamba zari zarafashwe ku bijyanye n'amasaha utubari tugomba gukora, cyakora hari abasanga zidafatika kuko zidasubiza ibibazo by'umutekano mu cy'abaturage bafite.
Icyo twemeranyije nabo ni twarababwiye tuti ubundi tubari dufunga saa tatu bagomba kuba bafunze bakatubaza ati none ko mutubwira ngo dukora saa makumyabiri na igiki mu rugo kutubuza gukora ari twebwe gufunga ni saa tatu uzayirenza uzayirenza cyo twanganya ko bamenya ko abanyerondo bari bakajya kunsinga abaturage bo bakajya gufungisha utubari twabo, ugasanga abaturage bari kwibwa hirya kubera ko abanyamutekano bari kutubari bajya gufungisha. Twe tubabwira ko umutekano w'akabari kawe ukureba ukureba hagira abantu bakubitira iwawe hagira urugomo rubera mu kabari kawe tukagafunga igihe tuzashakira kugafungura tukazagafunga unatanze n'amande narateganywa n'ibihumbi icumi twumvaga atari igihano kiremewe ko yayinjije tuje tumuhanisha n'uko tuhafunga tukazahafungura n'uko amaze kumva buremo n'icyaha yakoze. Ntabwo rero twemere ko bakora amasaha yose, twe twababwiye gufunga ari saa sita ari saa tatu ahubwo noneho we ku mutekano niba ashobora gushyiraho abasekirite bacungira umutekano mu kabari bazakora amasaha yose ntacyo bitubwiye kuko bagomba gukora amasaha bifuza kugira ngo biteze imbere, ariko umutekano w'akabari ke akaba azi ko awushinzwe. Hari akandi kabari twafunze ka firingi nako twaragafunze abantu barwana imbere yako bamara umunsi wose badakoze tubafungurira mu ijoro batanze amande ibihumbi icumi. Bivuze ngo utubare twose umutekano urabareba, ubwo uvuga ngo nta mutekano mubi uhari. Harimo akandi kari iwawe navuze ko bafunga neza, bundi hari akabari bari barwaniyemo ku wa mbere babandi bateranye
ntabwo ari hariya
andi mikingo
na n'ubu
haracyafunze. Babyumve, umutekano nimwe mushinzwe ba mbere, niyo mukuramo amafaranga n'umutekano wawe nimwe mushinzwe. Icyo twanze ni uko abanyamutekano bazajya baza guhagarara ku tubari twanyu ngo barimo gufungisha.
Abatuye muri uyu murenge wa Rubavu bemeza ko ubucuruzi bw'inzoga mu kajagari butapfa gucika kubera bamwe mu bakabaye basubiza ibintu mu buryo bahabwa ruswa bakarebera ibidakwiye. Lieutenant Egide Rwabuhungu uyobora ingabo mu murenge wa Rubavu afite amakuru y'uko hari abatanga n'abakira ruswa bituma umutekano ukomeza kuba muke, ariko ko bigiye guhagurukirwa.
Ubari bwayo direye inzago zanyu mukora z'inkorano bose ni umutekano utira, ugasanga umuntu afite inzu butike mujye mutekano nta kintu yambwira, ugasanga afashe umuntu bw'ubufaranga uragenda ububahereza nagira ngo mbabwire ko ibyo byose tubizi. Utanga ayo mafaranga turabasa kugira ngo bacuruze ibitekwe ababifitiye ubushobozi babyemerewe bakabihomberamo. Iyo ucuruje hari ahantu utanga iyo misoro ntabwo tubona icyo twubakisha ariya masura abana banyu bigamo, ntabwo tuyibona. Amavuriro muvurirwamo ntabwo tubona icyo kuyubakisha. Buriya bubari bwanyu, buriya bubari bwo mu mago. Ndavugisha ukuri kose, igihe nkiri mu murenge wa Rubavu ngiye nzarwana n'icyo kintu. Niba uzi ko ufite akabari kari mu rugo uva aha ngaho ubizi ko tuzahura kandi ntabwo nzakugwa neza. Icyo kintu mucyumve mugikomeze. Abakecuru bari aha bakabaye biryamye bakabaye baruhuka, abasaza bari aha ngaha, ariko kubera umutekano muke mwaduteje nta mahoro dufite. Mwakoze ibyo mugomba gukora mukabikora mu buryo mu mucyo wa nyawo, ariko mugatanga amahoro mu baturanyi. Ni ukuri kw'Imana iki kintu cy'izimfu cyaratubabaje. Kuba uri mu murenge abantu bakakubaza iki n'iki cyaba runaka yapfu umuntu yiyahuye, natangajwe n'umuntu ngo wiyahuye hano muri byayo noneho murambuye basanga yafashe mu mifuka. Umuntu wiyahuye ntabwo arwaye n'umugozi, nta n'isoni mufite kwe? Mukatubeshya ngo umuntu yariyahuye, umuntu yarapfuye arwana n'umuntu wamukuraga ibintu mu mufuka. Biriya tuba twarabibonye, umbwira gute ko umuntu yiyahura agapfa afashe mu mufuka? Birashoboka se?
Nugutu mwenye ura agaparambo ya magurune za koze mwumifu. Muraba gabo babi. Muraba tura je babi. Haga ibi jakawa ya biwa mwumurenji wa rubavu. Haga ibi jakawa ya biwa. Nga tuweche ya majoro. Tukwebuka tukwabi. Tukwabi jiji ya niko na abijit. Tukwabi jitoji. Tukakora majoro ya achu muteka nwanyo tukawurinda. Eriko nangu vganyu. Nikuitesha izu muteka. Tukwebuka muteka na muduari. Ingawa na polisi tulahari. Tulakora. Ndawasaba nungere mbasabe. Mundu urire jitifu umurenji. Mumuruhure pe. Yikore imiziko yanyu atakaba yikore. Asobanura. Rimwe na rimwe buri byo asobanura. Umuntu w'umugabo wubatse w'umuyobozi. Kubona buri cyo asobanura abayobozi bagenzi be. Ntago bibabasha. Kaje n'ibintu mwe kubganya mugira mu ruhare, mukabikora, mukabihisha, umwaka ugashira, undi ugata. Ibyo bintu biba bibabasha. Muri abagabo babi, muri abagabo bicana. Ntago twatunya kuvuga, meya twabitinye. Muri abagabo bicana. Uri agitifu nubwo buri byo asobanura. Na meya atanga strepo ku nzego zimukuriye kwa gavana na warya indimi ari umuntu w'umugabo hejuru y'ibintu mwe kubganyu mukora muhagazeho n'amaguru abiri umuturanye akabikingira ikibaba.
Abakora irondo ry'umwuga mu gucunga umutekano mu masaha y'ijoro bavuga ko hari uduce tumwe na tumwe twahindutse indiri y'udutsiko tw'insoresore zambura abantu abandi zikabakomeretsa. Bababazwa n'uko niyo hari abafashwe bagashyikirizwa inzego z'umutekano batungurwa no kubona bahise bagaruka bakazana noneho ubukana busumba ubwo bamye bafite. Uru ni urugero batanga.
Ikibazo dufite ari aheko ubasenye amazu y'abaturage ari abana b'inzererezi. Abo bana basigaye batega abagenzi. Baba babonye umugore bakamukata n'urwembe bakamwambura ibyo afite. Twagerageje kubirukankaho tunabwira n'inzego zidukuriye polisi iza kubafata itwara nk'abangahe batatu cyangwa abandi gutyo. Ni abana bagera muri 16 bagiye nk'ejo tubona baragarutse. Bagarutse noneho baza ari simusiga. Wagira ngo ni agahugu kabo urebye muri make. Baragenda bakitegembya ba bana b'abanyeshuri ntibakibahanyura. Bagiye mu mbuga ngari nta muntu mukuru ukihanyura. Hari umusaza wahingaga nawe bamuteye urwembe bagiye kwivuza. Uvuga abo bana kugeza izi saha bizagenda gute? Nihabwira umuntu ntara mu kibuga bizagenda gute? Bizagaruka kuri nde ku bayobozi b'umudugudu ngo ntibatanze amakuru? Kandi icyo kibazo kizwi mu nzego zo hejuru. Mukore ibishoboka byose kiriya kibazo cy'abari abana bo mu kibuga gikemuke. Oya, niko bimeze kuko ubu dufite ikibazo. Ni abana batoya batarengeje imyaka 16 ariko iyo bakoze imyigaragambyo nta muntu ushobora kubanyura. Abanyamutekano iyo bababonye babatera amabuye bakirukankiriye mu kibuga. Urumva rero ni ikibazo kiremereye. Ejo n'ejo bundi basigaye bafata n'imbwa bakazibaga bakazibaga. Twakoze amaoperasiyo ibikoresho byabo turabibaga biri hariya hepfo ariko ntabwo byatumye badasubiramo.
Amahoro ngo umuntu yikingemo nibarambi urusaku kandi ahaza amaso amuhozeho ntaho iby'amatsiko bibuze aha rero. Amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimugirira nabo.
Kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 nibwo mu karere ka Rubavu muri rusange no muri umurenge wa Rubavu by'umwihariko humvikanye ubwicanyi bwiyungikanya. Mu bishwe harimo abana babiri bikekwa ko bishwe n'uwari umukozi wo mu rugo afatanyije n'uwari umugore wa se w'abo bana babiri. Bamwe mu bashakanye bagiye bicana kimwe n'abandi babaga bafite ibyo bapfa. Tugarutse kuramwe mu matariki bagiye bicirwaho, umugabo witwa Byamungu Butsitsi ufite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashwe akekwaho kwica Bumba Marie Claire amukebye ijosi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 12, 2019. Uyu ni umugore bari barashakanye w'umunyarwandakazi. Mu ijoro ryo kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, umugabo w'imyaka 65 y'amavuko bivugwa ko yishe umugore wabitewe n'ubusinzi nyuma agahita yishyikiriza inzego z'umutekano. Naho mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, uwitwa Ntiyemuka Kamanzi Eritier yiciwe mu kagari ka Mbuga ngari mu murenge wa Gisenyi bikekwa ko yishwe biturutse ku makimbirane yagiranye na bagenzi b'ubwo bari mu kabari. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafashe umugabo witwa Nsekerabanzi Bahizi n'uwo rwise Inshoreke Fiyete Nyiransabimana rubakekaho kwica Farida Nyirantezimana wari umugore w'isezerano wa Bahizi. nyuma yo kumwica ngo bamushyinguye mu rugo aba bakekwaho ubufatanye mu kumwica babanagamo byaje gutahurwa nyuma y'amezi arindwi yose. Twaganiriye n'umwe mu baturanyi baba bakekwaho kwica uyu mugore.
Ni mu gipangu kimwe usibye ko inzu zitegeranye, inzu ye waba mu nzu yitaruye, njye mbana n'undi mu mama tubana mu mbese mu muryango ari uyu n'undi, ariko waba mu nzu yo haraguru yacu kuko harimo akanya kanini hagati yacu nawe, harimo akarima hakabamo n'amatuwarete.
Aho yari yaramushyinguye ni nka hehe?
Ni imbere y'umuryango we neza aho asohokera.
Tubwire uwo muntu uko wamaze igihe kingana iki mwumva?
Wamaze nk'iminsi itatu. Hashize nk'iminsi itatu, mbese abantu bose barakangarana bakavuga ati nibiki byabaye hano, na mudugudu araza aranamubaza we aravuga ngo ni imbeba yateze mu nzu. Na mudugudu rero aravuga ati amakuru bambwiye nayo nanjye ngiye kuyatanga.
Mwaba mwaramenye amakuru yuko byagenze?
We impamvu twabiketse nuko we yatubwiraga ko ngo uwo mugore ngo yahamagaye kuri polisi ngo avuga ko mbese ngo bamufungurira umugabo akaza karira abana. We niko yaje aratubwira ngo bahamagaranye ngo baravugana polisi ngo niho yari kuri uwo mugore.
Kumwari mubanye ndakumwari muturanye mwabonaga ari abantu babanye neza?
Oya, uwo mugore we yaturutse mu kandi kagari, ahuko bo ngo bamuhamagaye ngo naze bamubwire, ariko we ntabwo twari duturanye. Uwo twaduturanye ni uwishe uwo muntu, twari duturanye ahuko n'uwo mwicanye. Uwo wamwishe ni we duturanye.
Baramuhamagaye bamwicira muri urwo rugo.
Ariko natwe ntitwaye tubizi kuko twe icyo twumvishije ni ibintu byanukaga. Twe dutanga amakuru ko twumvishije ko hari ibintu binuka. Ubwo rero mudugudu nawe araza aravuga ati ese mwumvaga binuka? Mbese hashize nka gatatu aravuga ati ko naje kumva ibintu bavuga ko hano hari ibintu binuka bimeze bite. Tumubwira uko ibintu twabyumvishije binuka. Aratubaza se byanukaga nk'ibiki? Turavuga ati byanukaga nk'ibintu by'ibinyama. Nuwo mugore nawe aza gusobanura mudugudu ngo ko ari ibinyama, umusazi witwa Muhawe ngo yaje akahashyira. Ubwo tubifata ko ari uko bimeze. Ejo niho baje gutaburura baturutse kuri Brigade Libu, niyo yaje
basanze kigaragara bashobora kumenya uwo ari we.
Oya, babonye ko ari umuntu ariko nta wabona isura. Nese umuntu wavuze ngo yamwishe mu kwa karindwi, uwo muntu yaba afite isura? Ni umuntu ariko ni umuntu yahindutse umweru.
Ntabwo haramenyekana uwitabye iyo telefone mu mwanya we cyangwa uwayikoresha?
Ntabwo bari bamumenye.
Muri uno murenge wa Rubavu akunda kumvikana ubwicanyi, mubona biterwa n'iki?
Mana, ntabwo tuzi ikibitera pe.
Mwumva icyifuzo cyanyu ari ikihe kuri bari abantu biramutse bibahamye?
Twebwe ku giti cyacu njye nkurikije uko bamugenje numva nabo bakwica. Ni uko yenda leta yakuyeho kuba babica, ariko bamwishe nabi cyane, baramufashe bamutsindagira mu mufuka. Mbese wabonaga ari nk'akantu bafashe bakagira nka gutya bagashyira mu mufuka. Bamwishe nabi by'agashinyaguro. Ikindi cya kabiri, bamushyize umwo atagira umwenda, uko yavutse niko yarari mu mufuka.
Nubwo bimeze bityo ariko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko nta kibazo cy'umutekano muke kiri muri aka karere. Bwana Gilbert Habyarimana ni ukayobora.
Mvuze mu kibazo cya mbere cyari kibajijwe ahantu umutekano w'ahantu hagenda himurwa abaturage, ngira ngo icyo nababwira muri rusange ni uko n'ubundi umutekano umeze neza. Naho aho ngaho hashobora kuba hajya insoresore zishobora gutangira abantu, hafashwe ingamba mu by'ukuri ko hatunganywa hagahindurwa heza, niba ari pasiporo igaterwa, ariko hakajyaho n'uburyo bwo kuhacungira umutekano cyane cyane ni hari ku kibuga cy'indege, ku buryo ikibuga cy'indege n'ubundi ubutaka bwacyo buzitirwa bukagira n'uburyo burindwaho kugira ngo habe ahantu bashobora gukoreshwa mu buryo buri wese yishakiye. Ikiza gihari ni uko n'ubundi gahunda yo kwagura ikibuga cy'indege nayo ikomeje kandi kazaba izaba vuba.
Nsoze nshimira buri wese wagize uruhare muri iki kiganiro, namwe abagikurikiye mwese ndabashimiye. Nge ndi Claude Ganza mu Nyamagana, Washington, mwasubirana umwanya.
Turagushimiye Claude Ganza ku kiganiro wateguye uyu munsi. Ntumiye kandi namwe mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi n'ibindi biganiro ku Ijwi ry'Amerika. Mwese ndabararitse kujya mutugezaho uko byifashe aho iwanyu. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio Ijwi ry'Amerika.